Kati okusasula tenda baby kuwedde mutima ne wendi nonya yakusinga siri mufuna abalala bonna nze nabatta okwagala kuntudde mu kyenda amaso go kakala kamirinda yaddala wetandika n'okwogera sinza namala nze lwe sikula bye mbanga eyejjamu enjala wayingira munda n'oluggi naluggala uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo gano mayengo kunyanja galutte kutale olikadagala kaonyo singane ntale esonga zaffe tezirimanyiwa lokale kyenkusaba tuula wano tubeere bagole engoye za kabinja kupaka sammale ngule enotabaza yakande yakamubire omulisiza munzikiza nentatomera okukozesa byamaanyi okututte nepata uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo kati okusasula tenda baby nkuwadde mutima ne wendi nonya yakusinga siri mufuna abalala bonna nze nabatta okwagala kuntudde mu kyenda engoye za kabinja kupaka sammale ngule enotabaza yakande yakamubire omulisiza munzikiza nentatomera okukozesa byamaanyi okutudde nepata uyo wange mulabe uyo uyo bambi